taasi waa wax lagu yeero marka qofna uusan ku jirin kursiga darawalka ee gaariga xamuulka ah. Midkan oo kale, kaas oo dhawaan 182 kilometer isaga dhex gooshay Tascom ilaa Phoenix, Arizona. Baabuurta waaweyn ee xamuulka ee ismaamula ayaa laga yaabaa inay si wanaagsan wadada u sii saarnaan doonaan ka hor inta aanay dadku si caadi ah u fuulin baabuurta iswada. Khubarada ayaa sidaa leh. Jeng Lu waa maamulaha guud ee Tusimbal. Waxa uu VOA-da kula hadlay Zoomka. Sababtoo ah waa bartilmaameed, waa wadooyin soo noqnoqda oo mugsara leh. Tan waa wadooyinka caajiska ah ee dhab ahaantii ku teedsan gobollada Mareykanka. Gaadiidka iskii u madaxa bannaan ayaa sii xoogaysanaya iyadoo baahida loo qabo in badeecadaha la isaga kala gudbiyo dalka ay kor u kacayso. Waxaana hoos u dhacay tirada wadayaasha baabuurta xamuulka. Shirkaduhu waxay leeyihiin, laakiin qof kastaa kuma faraxsana in uu arko baabuurta darawalku ka baxay ee agtooda yaalla. Cathy Chase waxay la shaqaysaa hay-adda Advocates for Highway and Auto Safety oo u dooda wadada weyn iyo badbaadada gaadiidka. Waxay VOA-da kula hadashay Zoomka.
We're the ones on the road with these vehicles and the public right now is an unwitting participant.
Waxaan nahay kuwa wadada kula jira baabuurtan. Dadweynuhuna hadda waa ka qaybgalayaal aan la socon oo tijaabo saynisa oo aad u heer sareeya. Waxaa jira walaac sidoo kale in baabuurta iswada ay tirtiri doonaan qaar ka mid ah in ka badan 3 milyan oo shaqo oo wadista baabuurta ee gudaha Mareykanka ah. Steve Viskelly waa cilmi nafsi yaqaan ka tirsan jaamacadda Pennsylvania oo wax ka barta amaba daraasadeeya warshadaha xamuulka. Waxa uu VOA-da kula hadlay khadka Zoomka.
I'd say all drivers are concerned about the future of those jobs. They're not.
Waxaan dhihi lahaa dhammaan darawallada ayaa ka walaacsan mustaqbalka kuwaas. Shaqooyinka weli kuma aanay qancin suurtagalnimada inay runtii kor u qaadaan shaqada. Inta badan dareemayaasha dibadda ee nidaamka gaadiidkan iswada waxaa lagu dhex dhisay muraayadaha dhinaca, taas oo suurtagal ka dhigaysa in gaarigu ku dhex socdo kuwa kale ee wadada.
Our system never gets drowsy, never gets tired, never loses
nidaamkeena weligiis ma lulmoodo, weligiis ma daalo, weligiis ma lumin dareenka masaafada. Had iyo jeer waxay la socotaa marar badan ilbiriqsi kasta adduunka ku hareereysan. Marka waxaan si fiican u awoodnaa in aan ka falcelinno xaaladaha ka soo baxa wadada oo aan u marayno si ammaan ah. Inkasta oo shirkadaha baabuurta xamuulka ah ee iyagu iswada laga yaabo in ay dhararayaan in ay wadada aadaan, ayaa xeerarka iyo habraacyada lagu maamulayo waxay u baahnaan doonaan inay marka hore ku guuleystaan ansixinta.